Shelele.
Limwambi ya sile yalikula akavimba kaja toto mzuri aleza na yule jamaa mwenye mahela akanacha nanja mwenye mata yeye akaniacha nalia na mola aliwa leo nalia na mola onae yule alikupawe we toka ninyima mimi akama riziki anatoa yeye basi ntakosa mimi ila mola anaitoa tena kwa fuleni hata kama niko nyuma nitapata rasima asile ana maana yule mimi na yule tulipendana yule ale tushelele tushelele shele tushelele oh ale tushelele shele tushelele tushelele oh ale tushelele tushelele shele tushelele oh Shelele shele tu shele tu shele wa eko
sound. Yeah, after the middle finger, top it.